Kuchenda biontwala spidi Mukwano kwa sigwa kawani Kubionda zo sana adi
Kilobits!
Wankuba
Hey, ofuga spidi
Onzita
Hey, ofuga spidi Hey, you're so original Wandala toli wa mchina Kasangwa wono kiazi nozi abadi fetwazi chambua Bakusoma bubi Mbubwe bakulaba nti bakulaba mwobu ya ye Na yeze na kutekela Baby twefunera Baby nipe mapenzi yangu Usinipe kubembeleza My baby mbuga supidi Kuchenda biontwala supidi Mkwano kwa sigwa kawani Kubionda zo sana adi
Wankuba
Hey, mbuga supidi
Onzita
Hey, mbuga supidi
Mbuga supidi Kumatalo singa bajaji Ateno kubia masaji Yeah, osana wadi Oh no no no
Kima benzo giteta ni mufaya Imbalu imba kumbaya Kima benzo giteta ni mufaya Imbalu imba kumbaya
Daddy master for my guitar Kima benzo yuma hila Niki wanawe kwenye jiko staki no mohila Una kila mbolea Kikume jamazi Una jesha jina batadu kushoto na kule
Mbuga supidi Kuchenda biontwala supidi Mkwano kwa sigwa kawani Kubionda zo sana adi
Wankuba
Hey, mfuga sipidi
Onzita
Hey, mfuga sipidi
Mwobo chitege desembera Unkwateko mutimeno kukuba Geli jovuga musasira Domenya zentio kukwejusa Biki ya weli jasura Teba mugamba vana beisa
Kupa, wakwende vyo kutaka meso katega kanyebwa Milo nadekeza, inapendeleza Nalamba somo ya mapenze macho kilegeza Kiuno kitikiza, inateketeza Kipiko chako diko taki ya tapiza
Mabeibo vuga supidi Kuchenda vyo twala supidi Mkwano kwa sigwa kawani Kubionda zo sana adi
Wankuba
Mfuga supidi
Onzita
Hey, mfuga supidi